FM du Mali.
To tumnya tun ima daraji kewri nasarta bangal 8 mars o yo buri fuf match hakunde robe be hiro finatawa be to tum daral hakilaji golle be hawruntini kalisi jarti bangal mudu yalla yamberne na heba law
tumya isi ona
tumya ga enne ngadan nyalade karutal hakunde robe be to tum daral hakilaji dosusil hikam mulam o holliti kumin sarti wadde yo defile der mudum pelle robe fuf nodda hakunde amen na wodi robe gollobe furuba wuli robe juude e ko nande mun en min deltini jamarande dun e dido golleji di min sarti bangal heroji yotereji bileje finatawa teatreji e ko nande mudun
la chorégraphie
le lam kay to boflabitun pelle rewbe gonde ton de nanjeli yambinde go nyaloma no yafiri
non association des femmes enseignantes de Maina
minen dental rewbe janginobe ma hinabe holliti an haani min yambina nyaloma hetnaado rewbe ele sifa bawde amen bangal yewtere bolani do pelle de fuf na nodda warde e mudu beta watu never ngadan kawtal no kobe kabaruji do sisli momin chubi hedi tingol leedi malindi tagal mudum min kunjina hore hero yalla rewbe na belto yalla rewbe na jawta
tam tam juste pour émerveiller les femmes
les salidi ndi robe burem holiti den tan yambinde dum halaji humpitama tateji di fuf kedana bintu jite horojo kafu burem
on a des niveaux de compétition entre elles
da dundral la ndite hakune pelle robe be sisili wudidi goto na wiwi do bonondaji ngal sedi fewde robe dito bo o yu hewtagul jam denno jamare burem fuf nodda wana tan robe suka mo suka e modo gorko e debbo fuf noddama min pelliti hinade hewtagul jam e dawral kanyadun gondal
la paix dans la cuisine
sociale
et le vivre ensemble
den no bangal sisli drande rawbe le hedi tingul leedi mali yela be do rawbe yo god fofolita faba mu dun le weltere mulam ko be ndi de huntande hore dun timinta yotor meden rawbe hande yo ndi yontor warore